Inkanda yami ngazalwa nayo wayikhuleke manje. Ithathethi kumnyama kusuka nyakade ngandlube. Ngila kudala ngandlube kamidlusi zimbodli ndlala.
Dala,
I'm too big, I'm too busy, I'm too busy.